vi kai kahe ke ona puai ea 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 no ka vi ka ea o kahe ke ona pua ea no ka vi ka ea Ka wila maka iki nei he mala mala mahawa I ea 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 Ka wila maka iki na ea mala mala mahawa I Kui e ka ono pele ka ni e he Ho'olo he ke kui ni o palani e he Rawa e ka pua iluna e he No ka paa kea he mā kua e he Ea 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 Na vai ka pua iluna ea No ka paa kea he mā kua Haina ia mai ka pua nei he o kalani kāwika he inoa lā Ea 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 Haina mai ka pua nā ea Kalani kāwika he inoa Haina mai ka pua nā ea Kalani kāwika he inoa